Studio 8 Halaji Malibu. Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jamnyalle modo hede ngone kikide alkamisare je lewru mars hitan 2024 sappo je yamde jabori maslima chapadena e joyi usman nyalbu le kabaruji do fili dambale to ogi jande to ko badoto milioji chapan e tati litre essence woni ko doma fa gollire le lewru korka societe energie mali hokki o kabaru horebe mabbe ana gonno yeso nantinobe kabaruji beta ko o dental bale jidde jingonoji imam mamoudou diko fusama o kabaru hokama kenya le porte conseil des ministres luumo gabu pamoro timmi kenyanto bañangarato ko ɓuri ton ŋaji temme ɗiɗi e capanɗe joyi gabu jorɗo e kecco woni ko sotta yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta kiikiɗa ko o sakira bisimilla moɗo heɗa studio tamani taƴƴugol courant ɓoytoto le lewru ramadan du ko ɓaɗato litre uji miljoji capanɗe tati ndiyam yite woni ko doma fa gollire le lewru korka direction général e dem hokki o kabaru alkamisare jeɗɗi lewru marsa ndu ɗum woni handen ley botumoɓe joddi e nantinoɓe kabaruji fa ɓeydure ene faamu anni ko Moussa Malle Cissé ko heɓinen omo wonno e o hawrino e o battuɗo faccitago Oumar Waygalo e Ali Cissé
edem heddiraki asansi ko hanti wajibi seeɗa komin jogi ko min gartana ɗum hakkille ñalawma fuu ɗiɗo yo haalaji directeur général fedde edem nde kanko noddirteɗo Abdoulaye Djibril ɗe lewru ramadan ndu yoɓe gara yaltinde hen ɗati
ñalaɗo seeɗa tam heddi hakkunde amen lewru himme yurmere taƴugol courant ngol yo hunde ko sugili sanni malinkoɓe fa courant o heɓa nafuɗe yimɓele nawtortoɓe ɗum ɓe mbiɗe anni ittude ɗati ɗi malinkoɓe andata ele muɗum mane courant taƴata to mu'en mane o warta ɗum waran lata sababu fiide dabereji fewri e majjum yalla eɓe keɓa wadde golleji mabɓe ni no woɗi
fa ɗiɗo tiɗalaji keɓene jogala kanko laamiɗo fedde e dem nde o wi wajibi sinaɓe keɓa asansiji
laamu leydi ndi heɓi gasoil liti millionji capannayyi ɗiɗi millionji nogay ɗiɗɗi iwri leydi Niger millionji nogay ɗi iwri leydi Togo leydi Russi hokki men ɗum fewre e lewru korka ndu liti gasoil millionji nogay e jetti wartatawe dow mbiɗen gondi fiide dabereji ɗimi mbawi ndu fuu yalla iɗum heɓe eɗe wakkati adugol majji wardude nokku oɗo jokkiti
wattu joni fedde edem nde ana haaja ko yaata e siterniŋaji wina e sappo e goho kebbintiɗi asansiji ley hitande 2024
sakiraɓe ɗi kabaruji fo anda ɗo mbawi ɓeɗe dow bembe ande ɗe dow hellamen facebook kaña compte x rewɓe ana fanɗi ko godi ley politique hakkule mali e wi baali kumaniɗo hakkeji rewɓe sariya ɓe noddiri loi 052 kumaniɗo ɓantare potal banggal nomugol e wottugol tabiraka no hanir rewɓe yogaɓe humaniɓe politique hakkulti metti muɓen e o kabaru mo o wi mabɓe itto démocratie ko woni fa ɓeydure ɗen faamu anni ko fatiyatara heɓinido faccitan Oumar Waygalo e Ali Cissé
Aminata Sangare debbo gaɗo politique le leydi Mali ndi gonɗo le CNT ñalawma hannde o wirohoɓele ɓe gattata koye ɗum muɗe politique sanne
gonga rewɓe waɗi immadaraji mbawɗi yuɓɓede le golleji kewɗi ma ko nawori banggal politique ka immadaraji rewɓel ɓe kañum ka wona ko matte to sanne nde wawi wiide jaati fa debbo laato arɗo ɗum tawama banggal politique nadu ɗe golleji goɗɗi wona hunde ko newi
dawñara sogoba goto e debbo politique to yoro soto o wi wakkatiji worɓele ɓe jaati kednirtaɓe caggal no golleji ɗi gorri
worɓe gaɗoɓe politique e joguiɓe kalsi wakkati woteji ɗi kamɓe woni immotoɓe so ana fecca t shortiji fa yetto disaje kosam kañi ko nandi muɗum so an debbo wala ko joguiɗa gotoɓe jettitakoma
jaati
caggal ɗiɗo tiɗallaji kanko noddirti assitan goyta o du o haali yingol ngol jamare nde watta fewde e mabɓe
tiɗallaji ana hakkunde amen worɓe amen ko hewi ma fo min noo mi jaltam galleji amen fa min jiida e worɓe woɓɓe tawi wona noon ɗo wordi ɗu e goto e tiɗɗalaji ɗiɓe gondi fewde muɗum
kanko noddirte juka tarawari goto e gonɗole fedde IRD nde o wirewɓele ɓe jaatino kokkollata anniyaji muɗen lobbi kañe yakawere muɗen no politique worri o ko heewi ɓeɗo rewɓele fo sana gaɗa politique a tan worɓe jaati gaddata ɗum en
fedde jingonone almami mamoudou dikko ɗum woni se masa gouvernement o fusi ɗum o kabaru hokkama alal bare nde ley batu conseil des ministres e wi kanankoɓe nde fedde moƴƴinande fa darano jaam e deƴƴere ana wondi e wadde ko wanano e anniye muɗum Ali Cissé
gouvernement leydi amen ndi holti wiide ɓammi oɗo anniya fewde e fedde semence nde saabi o waytike o laatike parti politique tewto dimmude leydi ndi e yettinde ɗum torda li e communiqué maɓɓe o ɓe kolliti wiide abba nde ɗo fedde ɗum woni kanko almami mahmoud dikko ana waɗa golleji mbawɗi imminde bilisa ele koɓe ñingimoko ana dawi makko cakkitiɗe yaade caggal leydi ndi ele ɗiɗo dawi o yiidoyto e kanankoɓe mawɓe leyɗe jogiɗe bawɗe sanne banggal lamdi ɓiliɗi e nafakaji leydi amen ndi tawi wala fuu yamirore mo hokka irdu kanankoɓe leydi amen ndi noon communiqué o hollitiri wiide faham kanankoɓe leydi amen ndi jokkini haala wiide ila ndeɗo fedde hokka talkuru muɗum faala ñalawma hande o a baɗa joinayi talki kolitoji golleji ko o watta a baɗa ɗu o haltanayi kanankoɓe leydi amen ndi dental maɓɓe ngal wonko wayta ley muɗum ɗum ne yadata feyi e sariyaji joinoji demtele leydi amen ndi noon hollitiri wiide faham communiqué o fedde semas kañum ka holliti wiide oɗo anniyamo kanankoɓe leydi amen ndi ɓammi fewde maɓɓe o ka juhiɓe sanne omo narda yimɓe fuu gomɓe nde ɗo fedde sawro muña fa ñalawma fuu mo kanankoɓe leydi amen ndi yettiniɓe bataki kolitowo wiide fedde maɓɓe nde fusama
luumo gabbu gondunoɗo e wadde bañagara timmi alal baare keñan e wi huncanimɓeɗo no hoore ngo luumo weeli sanne ko ɓuri toon ngaji temedɗiɗi e capanɗe joyi gabbu jorɗo e kecco woni moɓe cotti kuruma asafa dambele ana e daraniɓe e yuɓɓinoɓe golleji sugo yirwa amasa mofti keɗe ko wi adama djigui ba keƴaɗamen gonɗo bañagara do faccitanko ali sisé
ila duuɓi tati ɓettiɗi sugu yirwa miɗen mbawi wiide ngoɗo luumo ko heɓa e muɗum ko a bada meeɗa ka heɓede nokku o ko yaya ɗon ko ana heɓa millioji temdere kullantereji kecci fa yetto jorɗi ɗum ne a bada meeɗa ka heɓede ele luumo le on ɗo nokku ɗum tawama muttina ɗo segu ngoɗo luumo ko sendi ɗum e luumoji nannetiɗi yo saabi ko o nayori bangal sottugol jabaji cewɗi yimɓel hewɓe iwɓe sigaso kucala mako wari hawri hem ɓe comike somayaji tedduɗi ɗum saabi so ɗum fuu heɓali
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement suède danemark suisse royaume uni kañum union européenne et coopération espagnol
ana way hono leydi andeji bamako fuu ɗo jaruɗa tatteji fuu a yiyan tundiji ana juppa so tawa dammuɗe galleji so tawa ley luumoji ndu nafa yettade ley boli ɗum ana wondi e wadde caggal ko kanankoɓe leydi meɗen ndi uddi nokkuji ɗiɗi ɗe tundiji kana yuppede ley muɗum hono mo medina kura e lafiya bogo yimɓe bamako yogaɓe kolti ko woni hakkillaji muɓɓen dow ɗi dabareji fa ɓiydore enen famu anni ko laali tangata heɓinen dow faccitan oumar way gal e sitta sidi ɓe
ɓeɗo yimɓe lan leydiɗe bamako ɗo hono dende ɓe noddir sanfil lafiya bou kañe sebini koro ɓe kolliti metti mabɓe sanne no ɗeɗo tunele gori
mais tampi sanne sa ñolman hannde wala fotoɗe ñimaɗe tippete kasine min kalma mbogo joɗimi sone haalana gonga ñamarne hewtina amen kotteji sattude homa fo ana ande jaati wiɗe ñamarɗe ana natos hewtina amen ñabbilaji to menen ngal lafiya bogo meɗe tampi sanne saɓe tippago ñamarɗe nokkuji amen nga to menen ngal sebini koro ñamarɗe ana mate dame galleɗe fo e da muɗum saɓe ɓottoɗe ñamarɗe wala homa fo ana tippoɗe ñamarɗe no muyiri
kanko noddirteɗo Dilima Jara oɗo hoore galle mumin kawrit nokku noddirteɗo AC 2000 omo jogui jamdi makko tundele kewɗe ana ley hen o hollitiwi ɗeɗo tundele no gori ñalawma hannden o fa keeɓa joppa ɗum ɗum wona ko yaafi
minen ɓottoɓe ñamarɗe noon min wona fuu nokkutomi tippotoɗe ñamarɗe ñolmana hannden watti goɗɗo noon miɗe yami jippiyatɗe ñamarɗe fa nokku noddirteɗo sama ñana miɗe ɓotta mbaɗko keɓinaɗo ñamarɗe goto temeɗe nayyi aranno ga ñolman hannden coggu muɗum jippikin seeɗan sa nokku folata kasin junggo amen tomi tippotoɗe e ñamarɗe meɗe tewtora gouvernement tinno fiyat dabiriji ƴewna am nokku goto to ɗe ñamarɗe heɓta tippe
ɗo mairie commune nayoɓa ɗo bomako ɗo ɓe kollitiɗe fa hande tunele iwoji le cuɗɗi yo tiɗalaji mawɗi le oɗo commune ɓe gaɗi no dango fewde e yimɓe tinno kayba no juppirta tunele ɗe yalla ɓantudeɗe ana yaafa
le nokku amen noddireɗo commune katti ɗo heɓɗo nokku to ñamarɗe tippete ana sugle amen sanne saabu nokku goto to ɗe ñamarɗe tippete yo bangge bangge ɗen o nokku ɗo uddama saabu ñamarɗe fo susa yippede o nokku kasin jamare fo fama wit ni tuuni ana nato saabe hewdina amen ñabbilaji kewɗi ɗum ana torra amen sanne
beaucoup de nuisances
nokku modum no dettan numu bugu do be darni wakkati joni o do nokkana wara e hectare ngaji chapande joyi e goyi dum wuddire gallure bamako de ko yaata kilo ngaji debbe don tan woni do tunnel de Fumbaye hawrnede nyaloma handen o ka dum etede fu kanko no dettet Oumar Konaté andando kabar labal do bamako do holli tiwide o do nokku rewata seriaji
sen numu bugu kela di
nokku no dettet numu bugu nyama de geni bamako fu to yaata tipiye me wadi lugan goji me jiewi handen ku o nokku du nyamar hanaji pete ton kasin sab naati nokkuto jamar ko heemudo jodi handen nyolman handen medde wonde fide dabireji jewude faral lam numu bugu to de nyamar han tipede yo hunen watra handen ko wonde golle mudun jaati
terme d'infrastructure
fatune le bomo ko de kebene jogala le tete lewru janvier jabbinon do wakande boto ministre be wonnonde be kollitir ciagal nokku mo no dirta numu bugo be garan wadde nokkule godde kasen do tunel de kani yupede misala nokku no dirtedo jalokoro bugu
sini Allah jabe se lewru korkandu dark studio tamani wayli tan wattuji ne hokkata kabaruji fuddude alti fuddude sappo go lewru marsandu yude altinere yaade alan wattuji di wolitindo wiide kabaruji di ndokkede kikideji di puddan wattu 16 timan 18h di bete di kay keddoto do gonno don woni 8h yaade 9h30 studio tamani ana wadna alislamen fu gaw ngadra lewru korkandu le jam e dejere sakirab do kadde kabaruji di andondi fu do baahi do 3 do via mo sini on di numero 37321 holtindo wiide du kabaru studio tamani fodo ba do application studio tamani mo bawdon amude do play store ka kedde heda do e seda yewtere sukabe ne wala njukkininde wassalam Sara be ana andi hono kaani haldirinde e sukabe mubben do wonno Sicily yewtere sukabe de handan leleedi meden malindi Sara be yogabe kultiwide suka hana andude hunde fu ka non Sara be yogabe kultiwide nafa ana wodi san haldude e sukabe mudun dun wadan fa mbira suka ma fa gasa no kambe andim be kabar hakkilo be kultiwide Sara be ana kaani biirude sukabe mubben tawe piyay dum ben be kultiwide du sukabe ana kaani gattenede hakkilo ko ewata e telengaji e wattu yidi yawata fa beydir en faamu anni ko lalla laisha walati in fa hin en do fa ba mu hejaba men wombe len nukuje de do facita ngo men Oumar Waygallo Sarab e yogabe quality wide pamay nafa joddade haltidinde e suko mudon kanon yogabe dulla nafa mudon anagada dum dum fa mbira sukabe mubben kedena sarabe yogabe wombe kay yoroso to minya bamako e bankas
antan mer d'enfant
ay hana haldude e suko ko hebi fu sabi de sa hebe tan jom lato suko lalido so wakkal fada halde mudu andata soboy mada tiddinta madu do kay do min kamide halde sukabe am sanne sabi de haldude suko mudun non watta so paminiron so kokka dum mbir lobbi min mi debbo non mi de halde bibba rewbe ati dibe kani nangude sabi de saaje gorko ka yaltan yoppodon rewbe
sukabe be min kawre le leydi me andi kollitiwide dulla nafa haldude e sara mudun hakkilo mabbe joddade halde e sara mudun be dan jingu teddengal e denago kana jogabe mabbe kolliti mettimu en wida sara be yogabe ngala wattu tawtaake hedde mabbe
wi jesi aroso
yoro so do ngomin min e sara bam min kaldata wakkati fur min gajjititta ko do min kaymi de gajjido e sara bam sanne de kalna kambe tidi kanmi nangude min de jida sara bam kaldi am fu atan kabaruji di tan wodi na kabaru lobo na kabaru metudo min innam kanyum woni gidam o urmi fu takkindirade on hokka kam hakkilaji lobbi o gidam mum hebata hono mum
c'est mon maire amay di monde
c'est ba hakkil en collectivité joddade halde e suko mudun ati jokketedi ana kewi e Ibrahim Jabagate docteur ko wete science de l'éducation dun fuddan gilla suko ana famdi ka o mum mimsi ko sara be wa paydun hande do nate golle bawdo wadde kuteji do suko juuti neebi
l'absence de communication
ni jomu selay wasude halde suko mudu wakkati fu ina way wodude kutti kewdi sabde suko ronkan fande dati if kaani nangude ene andi nyaloma hande on ana hani wattante suko mudu hakkile sanne fu fotano ande kese be ngorino joman way yide kabaru jukku itawe ko wana gonga ko way bunude gonda mudu kan
avec la réalité sociale
gonga kaltital hakune sarabe sukabe nafa ana wodi e mudon ka dun hana had e halatan e wi gida way galo psikologo sarabe anaka atade suka mumben tinno ketino dum ben dun ko fawi do joddade haltide ko jogi nafa tawe masiba fu watta
handude suka muɗum wakkati fuu yo hokkude suka muɗum hoolaare a hokkat ɗum hakkille pammina ɗum ɗate lobbi ɗi hani nangude ɗum laato sababuɗum so suka ɓeyda hoolaade hoore muɗum a tan fiis ana hakkunde bandiraɓe muɗum ana wawi halde so tamali kala sidu ana wawi ɓamde haala tawi heɓay tiiɗa Allah fuu
psycologue guida waygalo ɓeydi wiide rafi kaltidal hakkunde saaraɓe ɗiɗon ana wawi wadde torra banggal yirwere suka ley majjum o limti jomum ana wawi hulde bandiraɓe muɗum rafi hoolaare ana wawi hewtadde ɗum naadu herninde hoore muɗum seeɗa hono ɗum e nandore muɗum batte muɗum juutineɓi o suka ana wawi laatade bonɗo sumbu hono laatade jaro doroguji naadu bandiru ko ɓeydi wiide